Natafuta itapata la sisi tulia na nikipata mimi nitakupatia la sisi tulia yeah, yeah. Hata kama tukishinda bila kula tukalala chini mashala vimeumana tumependana yeah, hata kama tuko na jamaa wataki uwe na mimi ya mashala vimeumana vimeumana chukua mapocho pocho chukua hata kama imefungwa fungwa na magazeti chukua yeah. Zawadi yako hiyo chukua.
Zawadi, zawadi mwanamke, hata ziwe taulo za kike. Na pambana nifanye chochote, ili mnadi mpenzi wangu rizike. Tinga mitoko, komesha watoto, tell me what you need. Japo kidogo, chokleto mihogo, skate au boxi la wiki.
Hata kama tukishinda bila kula, tukalala chini. Mashala, vimeumana tumependana ya hata kama tuko na jamaa wataki uwe na mimi ya mashala vimeumara vimeumara chukua mapocho pocho chukua hata kama imefungwa fungwa na magazeti chukua yeah. Zawadi yako hiyo chukua